Check one, two, check one, two, check one, two. Dabana wapo ndo mwanzo kusikiza ngoma kali kutoka TZ Tanzania. Bongo Flava. Tunalianzisha mpaka kumi jioni, eh? We're gonna the party master DJ Summer. Naomba sauti ya juu sana. Benai Benetisa.
Wakufunzi wengi, mkuli wa mapenzi, ila misitaki nataka kwako.
Sauti ziwe juu.
Wakufunzi wengi, mkuli wa mapenzi, nitalithika baby, na penzi lako wewe, nataka kwako. Nitalithika baby, na penzi lako wewe, nataka kwako. My baby, listen now, listen now. Nielewe, listen now, listen now. My baby, listen now, listen now. Nime fall in love, baby. Fall in love. Nime fall in love, baby. Fall in love. Listen now, listen now. My baby, listen now, listen now. Nielewe, listen now, listen now. My baby, listen now, listen now. Nielewe. Safari yangu ya mapenzi naomba aishie kwako. Nimeridhika baby, nawaitika mpenzi. Niwe wako uwe wangu. Mistaki kuwa kama yule. I want to give you true love. True love, true love.
Listen up,
come on. Listen
now, listen now. Better now,
better now. Listen now, listen now.
Yeah.
Ora mi cose che sa mai. Ni un bagai, niwe na we. Nifanye kazi bila salari. Yote hey, niwe na we. Ninavyotaka niwe na we. Awapendi tuwe.